dachimsafage.com.
Kwa wakati na kuamini yale machungu hayakuja kunitoa uhai, yalikuja kunipa imani ya kukuamini. Nitakushukuru kama nikipata leo, nitakushukuru kama nikikasa kesho. Mimi ninachojua
kushukuru kama nikikasa.